Daila Yankila anajua kurapu na tena na bazi la tatizo stairi yake naona inapitwa na wakati. Naona inapitwa na wakati. Na wauliza mnaoshindana na Young Lunya nyi mmewekeza ni ana rockstar na son amezungukwa na machao kina Petty Money. Wote mweza huyo. Toka pana meno yako ya kungua ngua. Hip hop imekuwa ya four mpaka Kariglafu Kenya wote anatuona wa four. Yani 442 haina kuferi wanangu hapa mikazo tu. Mbongo akimchukia mtu anataka wote mchukie. Michongo impindie wote mumnunie. Naomba mnisikilize mimi. Hip hop imeuliwa na watu wa media nyinyi. Wana hip hop wakigombana ndo ngoma zina train. Wakitoa ngoma za kawaida promo wapati. Damn content. Na bado tuna rap mtani tena tuna bow. Na fans wanapenda rap na wakubwa wamepata do FA na YSO Professor J na Sugu mama. Rap inapendwa jamani mtani ndo maana wana hip hop wakipanda stage ni shangwe ramana. Walomtupa kisimani Yusufu ndugu akaokolewa na watu baki unashangaa nini? Ndugu lawama ila ni muhimu niamini mimi. Nilikuwa yatima nikasaidiwa leo natamba mjini. Wapo wanaopenda rap japo rap haiwapendi. Wangwana wanaiacha pumbavu hawaambiliki. Hivi kwani lazima tuwe wote wana muziki? Mimi nadhani ingetosha wengine mbaki mashabiki. Huu ni mtazamo wangu masela msijenge chuki. Selemani Msindi, salute. Hey, yo Nuru, what's up? Poshit and your love. Nako, stand up, Lula Chapa. Woo! Hey, yo Macau, what's poppin'? My nigga Zafi, what's poppin'? Michael Sam. Hey, yeah. Yes, one time. One time. Woo! Ali Mo. Mo Mnazaleti nimetokelezea na pesa mwa mtoro James Masawizi yo Daila metisha mwanangu.